Zabuli ey'ekikumi mwana mwesatu. Owulire okusaba kwange, ayi Mukama, otege okutu eri okwegayirira kwange. Mu bwesigwa bwo ompitabe ne mu butuukirivu bwo, so tosalanga musango gwa muddu wo, kubanga mu maaso go tewali muntu mulamu alisinga. Kubanga omulabe anjigganyizza emmeeme yange, akubye obulamu bwange n'abusuula wansi, antuuzizza mu bifo eby'ekizikiza ng'abo abaafa edda. Omwoyo gwange kyeguvudde guzirika mu nda yange, omutima gwange mu nda yange teguliikaana nnyamba. Njijjukira ennaku ez'edda, ndowooza ebikolwa byo byonna, nfumiitiriza omulimu ogw'engalo zo. Nnyanjuluza engalo zange eri ggwe, emmeeme yange ekulumirwa ennyonta ng'ensi ekooye. Oyanguwa okumpitaba, ayi Mukama, omwoyo gwange guggwaawo. Tonkisa maaso go nema okufuuka ng'abo abakkira mu bunnya. Ompulizenga enkya ekisa kyo ekirungi, kubanga neesiga ggwe. Ontegeeze ekkubo eriŋŋwanira okutambuliramu, kubanga nnyimusa emmeeme yange eri ggwe. Omponye, ayi Mukama, eri abalabe bange. Nziruka okujja w'oli okwekisa. Onjigiriza okukola nga by'oyagala, kubanga ggwe oli Katonda wange. Omwoyo gwo mulungi, onnuŋŋamize mu nsi ey'obutuukirivu. Onzuukize, ayi Mukama, olw'erinnya lyo. Mu butuukirivu bwo, oggyemu emmeeme yange mu nnaku. Era mu kisa kyo ekirungi, ozikirize abalabe bange, omalewo bonna ababonyaabonya emmeeme yange, kubanga ndi muddu wo.